Una jua, una zamanga, mambo ni mingi. Kau jaji panga, dan sista kupanga, na kinpea namba, upate network blanda. Boss, jua yo ni wrong number,
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 jua yo ni wrong number,
yo ni wrong number,
yo ni wrong number. Mentality ni mamba, na quality ni wanga. Kila mini ya landa, but appetite ni ya kibanda. Big boy missy fumbler, major league wapi tumbler. 22 bet gambler, mrenga nayo wrangler. Kamati nayo bankrupt, flow nayo anthrax. Tua nayo Kansas, ego kamja the campus. Kiku this zero comebacks. Get money, that's the mantra. So next time you see a gangster, then you already know the answer. Wrong number, boss, I'm raw blanda. Most, I'm done pops, na ops, ni done danda. Na cause drama, shows, mutos, mkwanja. Force ya boss, kamba, dos, ni mobwana. No manners, block, min top scammer. But still corporate, can't go job scanner. Taifa leo, na drum, na low standards. Don't me jam, but bro, si wrong number. Kau jaji panga,
kau jaji panga.
Then sister kupanga,
then sister kupanga.
Now kinpea number,
kinpea number.
Upate network blanda, boss. Jua yo ni wrong number,
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 jua yo ni wrong number,
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 yo ni wrong number, I line ya kuchanga, mjini akili mimi napanga wa madanda, fala naona rada na mimi hapa niko kiwanda, hii ni kanairo na una roria na dem. Kahuna kakiru kipiga ni wrong number. Title deed ya shamba kahuna dai kunipiga randa. Ndoni seme hai unatuma kwa hii number. Mesoni mpesa
hapo sasenda na panga.
Kazi kuwaroga pana cheza na waganga. Hapa unakuja na ujanja makita waramba. Never this Gaza, siapa tunawalaza. She king maza, hapa hivi ni wrong number.
Adide ntapata chenye nataka ntatanga tanga. Iyo ndizi sitaki labda kanta ikula na maganda. Naogopa kukonda bana kani romi siezi manga. Huku njo ni ngori ule mdudo kutuanga. Pana skiza kila mzezi tuwa mefunga kanga. Karanda hata wajinga wanaze kanga. Mi mama yendo wanafu nataka kunipanga. Ntawalaani walai na lamba mchanga. Kau jajipanga,
kau jajipanga.
Then sister kupanga,
then sister kupanga.
Na ukinpea number,
ukinpea number.
Upate network blanda, boss. Jua yoni wrong number,
yoni wrong number,
yoni wrong number,
yoni wrong number,
yoni.